Okay.
Turn it on. Ask your beats.
Guess what?
Akare, 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 akare. Tuare la ni la candolo. Tusukuru tuare fora mashoti. Tuare te esolo. Kapisha chidunune. Tuare te a te mama te. Tarula mamuna wako. Tuare te a soja ni bwele. Baisha fingere ngele. Tiji yari nito staka. Ama pazi tuwe shive machozina. Tuare wakuli mbumbu. Motoke yama wayo ni bumbu. Awene ni furuka.
Okay, nze yokosa kopetenze kukula my number. Kivisunga itambe po itamba ufani kanishi wa samba. Tepene onga tembe kwa banda. Tenzo itoza olo enzo kanga. Ishtizi bache ni kawala la alienze wea mapepa chamba. Bata nishi tikadi po yamba. Hey, jini ni paka shimba. Ukashula ni kukata gini. Lendo bapwela ni kungala gini. Zapala na masala ula chini. Hiro kambula tidipa mawindo. Ikasila ni kutea iko. Tema wakena kasiko. Kienze koni isi jingo.
Kaya siya paro sonde ta kwari se ficho. Mamwana saburi la kwenda panga sa de tai kwere picho.
Okefe odiza ojiz tuli wakule katata. Kale lundu malela bakui mwana kano kapula matanta.
Ye mama kantolo ke ukontolo kenga waramba waranya. Ule mkakondi kundala nafika uishi vati lero baku mwanya.
Kame genga kapeta bale ita kumfoko fetu olobe. Gaya chila pasti wan beta wali defe kumunobe.
Ye kwari kajus kwa tayo kute solo kupowe. Kawasange mbia takwari kutola hoe.
Awe feshinga bae mitafe nishibaya mukushita baby. Nishinoshi kumwadere lati na mimbo imwena femu baby.
Chuswa da chuswa ke tuare angala. Kamuzikari na me tuare angala. Baby, yeshiro munati. Ewe tuangala na wei. Isi junu, silarisha. Awa
bring it on, baby.
Just follow the beat. You know it's all it.
Stop it. Stop it, I like it. It's an Asoche Entertainment.
Young killer just one. SQ on the beat, boy.
Ask your beats.